This is the East African Overdose Mix. Overdose Mix. Mixed by the international DJ, DJ Shinsky.
Let me see your hands up, baby. Ini remix sawa. Sawa. Should we say? Let me see your hands up, baby. Ini remix sawa.
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nimeapa.
Ni wewe ndo nataka, wengine misitaki. Kwani magonjwa ni mengi, so wacha ni kupe raha. Mtoto waki Kenya, mimi nisha sema. Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Nisha sema. Chaki mwana lisa na vyo tingisha. Shemi nimebaki, nimejazika. Wasee kila siku wana uliza. Na wazani nilifanya mpaka kajiva. Chaki mwana lisa na vyo tingisha. Shemi nimebaki, nimejazika. Wasee kila siku wana uliza. Na wazani nilifanya mpaka kajiva.
Mambo, mina kumain kishen.
What time it's
walk, talk, soon I elewa tena. Una vergeza mati. noma, mwani ni noma. Hilo gundule na nichoma, hadi na tomane. Sista usitake minilia, nimevumilia, hadi nikaamua kukwambia
I love you, jote mina kupenda.
Usiogope kitu, walo sule na hofu, yule ni mchovu mbovu.
DJShinsky.com.
Are you feeling as good as I'm feeling tonight? Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? I'm like Superman, I hear your kryptonite. I'm like a barking dog that does not bite. You see, nameless got a weakness.
What weakness?
When I see the guns in distress. In on it. Cause I cannot stop this stupidity.
Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually.
Kama mimi mwenye kushika mic na kuwapa Kiswahili chua rhymes kitua rhymes apasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better
tumeshika mic karibia
brother kamata sister kata kiuno kwa mdundo na hundi ontindo
So pretty, you're mistaken for toys. Now pick a time, check some lappy. From who already you ya call, pick a fine tune. Check it, come on. This a none in done it. This a sit and done it.
Hey, when they took our kid, who could not? dada.
Mafuta kibiriti nipate kuachemsha spika mili tupate kuamsha
ili nami kitupate kuachoma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa bumba bumba bumba
asiweka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama
Yanafanyika, yanafanyika unapokaribia speaker na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya. Ni Isa, aha, Big B, Keira, Twaleta, kila mwaka tunamoto kwambia huu mwaka itabaki imeacha kila mdia mshanga.
Huu mwaka, kakilo za gomba tutabamba.
Some people will,
Shake your feet, baby girl, and I'm on. Imagine your car on DJ Amaluo.
But who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my face, because hey, I am unbogable.
Kaweni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks. Siku chukia wadhiju wanatawala industry. Na we bado uko uko chini. Kabla jina yakwe draw jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip-hop ni culture ya love usisahau. Tuwale kukwambia siku chuki na kutharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi. Atima lyrics zetu maze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi. Kumanga na kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali. Nivenye rap toni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC, lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubaliwa na wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele. 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 Tuendele ama tusiendele.
Niaje bro. Niaje sister. Tunawacheki. We got bad, bad love for you. Niaje bro.
Dunia nidhamishi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Dunia nidhamishi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wananigeukia, vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia. Namuamini daktari sana amponye. Rafiki yangu anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamuamini mkunga. Mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia. Mtoto anamgeuzia. Niki haso juu chini ili nifuke boda. Wananigeukia. Niki haso juu chini ili nifuke boda. Wananigeukia. Niki haso juu chini ili Kemboda, wana nigeukia. Niki haso juu chini ili nifuke boda. Wana nigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wana nigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wana nigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wana nigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wana nigeukia. Mwana siyasa lini yomba kura. Akini ya hidi yote tatimiza. Bada miaka tano anarudi na kitambi. Bila kutimiza. Nina
superstar kajirani yangu nilimwamini kufa na kupona nikitoka kwangu na yanaingia kuzami na bibi yangu nikihaso juu chini ili nivuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda wana nigeukia nikihaso juu chini ili nivuke boda
na pepea juu ya mapenzi unayonipa nikiwa na wewe sitembei na kuwa tu kipepeo na pepea na pepea juu ya mapenzi unayonipa nataka leo nitangaze niseme kama si wewe staki mwingine na wabaya wabaki waseme ni uchawi mamisha niroga mapenzi unayonipa hakuna mwingine ashawainipa kama si wewe staki mwingine kama si wewe staki mwingine sitakuteza ili unililie nitakutunza ili unizalie kama samaki sirudi nyuma nikiwa na wewe sirudi nyuma nikiwa na wewe sitembei na kuwa tu kipepeo na pepea na pepea juu ya mapenzi unayonipa nikiwa na wewe sitembei na kuwa tu kipepeo na pepea na pepea juu ya mapenzi unayonipa maombi niliyoomba yamefika niliyemuomba Mola amenipa nitamfuata kama kivuli kokote aendako maombi niliyoomba yakafika niliyemuomba Mola amenipa nitamfuata kama kivuli kokote aendako sitakuteza ili unililie nitakutunza ili unizalie kama samaki sirudi nyuma nikiwa na wewe sirudi
Mwingine misi yoni wa last amani, yeah Minapenda unafesogea Karibu yangu mami nakunipabusu, yeah Diyo mana nakufuata, fuata Kila unapokwenda kama kivuli, yeah Diyo mana nakufuata, fuata Kila unapokwenda, aha Kama nyota wewe wanga Mikwangu we malaika namba moja, yeah Baby, usiwe na hofu Walo usiogope, usione haya we Kama nyota wewe wanga Mikwangu we malaika namba moja, yeah Baby, usiwe na hofu Baby
Kwako nime data, 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 baby Kwako nime data, 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 baby
Kwako nime data, data, data Kwako nime data, data, baby
Kwako nime data, 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 baby
We know say that me like the way my girl you can walk it up Back it up again to the rhythm and turn it up Enough of them a fly but you are the one me want Because your heart everybody can see You got the new style, you got the new look Coffee waistline and you're pretty like a rose You're not fi worry girl, I'll take you to the top Straight to the top you will see
You fuck on me data, 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 data Data, data, baby Fuck on me data, 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 baby
Fuck on me data, data, data Fuck on me data, data, baby
Fuck on me data, 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 baby, baby
Ukachu, Life ni fupi na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu Ba, 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 banjuka tu Ba, 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 banjuka tu Ba, 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 banjuka tu Na weka shida chini na tupa mikono juu Ba, 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 banjuka tu
Mina come through niki rap tu ma one two Na kwenye klabu watu wana dance tu Jomino kwenye track majabu Beat wazim sauti ya dhahabu Unatakaji ma Welcome to Bora sura ni nice Nish nish amda bams Najua nimewa kwa chiu Najua leo lazima watu wa banju Okay chafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Si tuna shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu. Kwa hivyo leo dude tutainuka tu na kuruka tu. Banjuka juu, life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Situ mejuwano umenipamba ni aje. Situende hivo unionyeshe mtani. Si uongo, hiyo keja yako ni safi. Nikaribishe, nyosani juwe ni aje. Na suna juwa leo nimekama na gare. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia ni samehe. Ni venye hiyo keje na nishikishanga pepe. Nje na ndani kila kitu ni deadly. Lakini na hopa inanga wageni wengi. Juu hii game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho savi letu tadu. Hizo vitu tutazikuta tu. Kladi na mashit tutizitupa juu. Meliuma juu zimekushika. Uka juu, ba, banjuka juu. Life ni fupi na abisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka, 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 banjuka,
Bile una wind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Bile una wind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Nashambiwa wendo msupa kuku. Hii mingoma yako minta dance to kuku. Na chekelea suni fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni pojo. Ah ok ya sana ishika. Lakini unapinyo hati na nasikia kiu kabisa. Situene basi tisi ezi bengo zote. Na majibari kichu mazengu kwa hot like whoa. Hey. Maze una ni confused like whoa. Hey. The way you move in your body like whoa. Get down, Bile una wind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Bile una wind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down. Kala mashaka na tumetoka wabi githura. Mona Lisa, Nama Isa. No nini jua kali mazetu kikatika. Kuku dance, kuku dance. Cuckoo dance, everyone cuckoo dance. Slide, 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 slide. Helicopter, 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 helicopter. Mosquito, 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 mosquito. Kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh. Chinese, 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 Chinese. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Everyone kangaroo.
Oh, kiwanja tena. Kasi mitani bamba vile jane. Kijua vile manze ni ufile. Kipachane na diva ni jideba. Alafa we mjanja tena. Kajua tani bamba vile jane. Mimi ya muani wewe kabisa. Hata kama exo kona jitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nita kupa bila kukupima. Mtoto manze wewe umeiva. Wechua ni ukweli siyo sifa. Kama urembo ungeua, ungeua mengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma. We seem softy na umesoma. Waka mabuda wanatamani. Hile wanaweza penya ndani. Uke ngara mini ufue nguo zangu. Wana karibu kuchungulia nje zao. Uke smile alafu wakulie vako. Wana shika dabu, wana tuongwa. Kichua vile manze miufila. Kukata mena rima mechileba. Kwa mjanja tena. Kasi metani bamba vile jane. Kijua vile manze mi ufira. Kata nina diwa mechideka.
Kwa mjanja tena. DJShinsky.com.
California vitu mzuri tunendele ambele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kwa lo mesahau mziki yangu bado ni genge. Kwa lo natudharau tafadhali usifane ni cheke. Tutadangana jaman merudi studio leo na nasikia poa. Nana jom napenda kusikia sauti yangu. Kwevo ngoma poa tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana mkatuzi choke. Unapanguza nini vana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya meni ambano kute na ngoma mbili mbili. Amoral, moral, wache wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Jio jue mahali bidi yangu imetoka.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Jio jue mahali bidi yangu imetoka.
Anacho watu wengi sana wakule roundini ya chieni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mamu wakuenda pole pole. Usifikreni mechoka nikona nguvu kazi lengo mbenyona mchani. Sita choka kutafuta majani. Sita choka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu wanafanya. Nibidino utafika paluna jaka. Hata nikigonga so bado mziki zangu zitacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando, tunenda kazi. Weka stress kando, mambi kwe safi. Moral, moral, watu wangari. Moral, moral, watu watame. Na mjipandishe juka bendera. Na mwimbe nguma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Welcome, Reggae Bashman Crew.
In a place, good girls step up, no man can test. A who that one fittest? East African Bashman, the best. Look how we spread from fire upon the place. Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trouser or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Say goodbye.
Just push up your hand.
Hey yo, hey yo.
Pretty girl from the block, put you wide up your waist.
Hey yo, hey yo.
All of them good boys around, just mash up the place.
Hey yo, hey yo.
These are the East African Reggae Bashman Crew.
Hey yo, hey yo.
Unstoppable combination since the booties. Seven stage like we step in a movie. Love child, the violence, so you better sue me. It take a whole lot of problem for you me. Can a love child never get a chance for you?
Tell the bossman around, put him a hand for the tight on him out. Step up the beard when I get the hand ball.
In the club, everybody just push up your hand.
Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky, and on Snapchat at DJ Shinsky. That's DeeJaySHinski. And download this mix at DJShinsky.com.
Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina madem waki Africa na siringi.
No no no.
Na mapandre makala singa ikoni ni.
Nini jama, kitaka kujua kuja nami bara. Mahali kuna mabebe kakadha. Nice bumps, eh, ala. Friday sunne tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vinasti. Wengine wakonje, wengine
fatifati.
We usi, we upe, wengine
katikati.
Dere pole pole ya tana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Tudema mesha piga magoti.
Holy yoga, achado.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Tata amsha, hizo mpacha.
Swing, swing, muziki ni bomba.
Bomba,
talanta zindumba. Rafiki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mpacha.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi wewe.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi beshte.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi baby.
Pacha.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Bumba,
talanta zindumba.
only obvious. Nyashinski juu ya mic unajua vocals ni oh so glorious. Na ni popular. Lakini juu ya meza kuna issue moja big ka notorious. Jam zuri amenoki chali ni jangili. Lakini chali haezi kubali juu ya nini? Akikubali watasema amekuwa soft. Cause boy, haiwezekani. So anadu nini anafikiria kwanza? Situation ziki na nini? Mtaani nina respect 50 mamin. Kikubali wataniuliza vipi wapi?
Pigama coffee, pigama coffee, pigama coffee, pigama coffee, tapadale.
Kiingia kwenye party, lovi shika Mikey, Christian shika wifi. Kiriba, kiriba,
yo, piga makofi.
Kiriba, kiriba,
maze piga makofi.
Hey, brother we,
hey,
sister we,
hey,
check yo.
Kitu, kitu,
hii napita, hii siende, shike yo.
Kitu, kitu,
so wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka. Ah mama,
wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka.
Ah mama, yo, wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka. Ah mama, Chotaka
Kwa full speed mbele itapita na kila kitu fungua pasia wewe bado ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja wacha watangulie waende choko kwanza wanze na moto kisha watoe jasho brother kijelimo jo unaanza kuwakaribia ona sasa vile unawapita ukiwa smilea finish line iko karibu jo imekaribia moyo inadunda taratibu inakimbia hiyo ndoto yako na hiyo ndoto yangu mimi naishi kwa hivyo imba karibia celebrate na meme
kona katika dara
Kuwa hai ndo mana kila furai Dei unibidi na furai Sahi siku misha ingi ya klabu Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu Deva shawika Haya hii ni ile klabu ya ajabu Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like na mina kulike So tuna like ya na Si unasike na mini na psych So Tuneza anza kutai na ashara ruka Ashanza kucheka kiswahili na musha Hata kamba ezi buka Kabla jamka hajanza kuenda Nishamwa gizi as man of ice na sambuka
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuwaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Sijui itakuwaje Hey, kumbe ni under 18 Nitambia jejaje
Leta chupa tatu for me, myself and I Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife Lucky today niku nasty Nina shoure, nina manzi Walu nikataga leo wanasikia ouch Juhu wana mahaga zina fit kwa couch Bizubi sana, yani ni mzubi sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana
Niko tadia University of Nairobi
Hukumpandilia itakuwa gahobi Haka nisikiza tuende walk in the park Nika mshika, tuna talk in the dark My body language, aka bubu talk Apo jiva jiva Gardens, shastukia makoko Wabia idemus jana pia wenya ngau Migudro yangu yana wika mezahau
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuwaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Situ itakuwaje Hey, kumbe ni under 18 Nitambie jejaji
Kwanze katika Kaini manjwa Nairobi ya mkwanze katika Piga nduru Biga du ruski kio kwetu Afrika. Zima nchi zote lazima kelele itafika. Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi. Amengarango safi nkidanja na mezitua jobe. Kila siku na mwona chawaki tembea na maringo. Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo. Kwa kili na fikiria utafungua jezo vifungo. Yo jinsi memkaze chankazi ya kufika huko. Wato nimeshindwa kusema jina yangu no nene. Sabun mwona mwingine amengarali mene na nini. Teki bila chiteme kanika nimekunywa changa. Ujio zile vitu nimeona jana usiku jo utashanga. Chokali na kombe chabidi tumeanza kuchanga. Kauna bimo ujo utanza kuchanga changa. Cheki ule kaka 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 kaka. Cheki ule kika kaka kaka. Ninge kuwa judge Miss Universe ninge kwa kawaida. Manzi watu wa Nairobi wange shinda bila shita. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwanze katika. Maisi angu jamu squeeze na nrarukia mba lakini mama kituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa mananze kukunywa. Ona venyele zangu zimerefuka mpaka tuwa niambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikopoa kamchele mekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika songweze sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, zichoke na ye. Leo ata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsidi ya tukuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana nao. Wakana mazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka. So nangali hatu wakiva. Na machoma kila mali kachumbari poa. Lakini ongeze kichungu. Walo wameponeo apeleke osi watatibiwa na madaktari. Hawa ingini wakuja job. Wanasema leo ajamalizi ole ganzi yao. Hey, usipotibiwa sayi utonatume isha yako kikuacha. Lakini siwe na siwa asitaritu bada madakika bada madakika. Hebu niambio pande ingine nkupua ama nkubaya hivi. Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi.
Now
kwani umejipaka nini? Hope umejipaka uko jinsi. Asubuhi kifika joy club isitoki. Bila wewe nimekunja jonda nye ikoti. Ebu simama kwanza nikagwe hizo vitu. Nikiona zimesimama lazima jonda kutibu. Na zimesimama lakini nikuze swali. Umevaa chupi ngapi jo hapo ndani? Usiniongeshe kigoso jo. Kwani wewe ni mlami? Leo nimebeba CD zangu. Sidhani trust yangu iko na bado za sema nami. Sina class na bado za sema nami. Niko manju, niko kero ro. Niko kero, niko manju, niko kero ro. Niko kero, niko manju, niko kero ro. Niko kero, niko manju, niko kero ro. Usilete kombe, kwanza kwa demongu manze. I say, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe, kwanza kwa demongu manze. I say, hiyo ni mali yangu manze.
Kasi eli kwa club nimekaa bila tabu. Na jamana kati ya demu wangu kwa sababu. Napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu. Lakini mi utuwa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ii basi ni story ya demu wangu. Staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu. Na mroga tuna mastyles angu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aji.
Ati sasa baby umepotea. Imekuwa siku mingi ujatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea. Akanisalimia na haka endelea.
Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I said usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I said usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Manzi akileta maringo jo achana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kibao jo sikazie we. Safi twende ndani ya diamonds. Bora usiwe mtaro waise. Nameless John lisikia na yake. Mwali mkazie itabidi metumia tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday jo wagani vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi tetuanza na mapele.
Okay, okay, it's Friday, so
saa kumia jioni, kuna kitu inasumbua rohoni. Niko job, niko ndani ya ofisi, and I'm feeling kind of uneasy. Ninaanza kupaspirate, veins angu zinavasodilate. I seem to be allergic to something, or something is allergic to me. Najaribu kucommunicate na my friends, lakini hata my SMS haziendi. Naangalia nje ya dirisha, magari ndizo hizo bumper to bumper. Hata mdosi ajisikii na kazi, madem wote ofisi wamevaa mini sketi. Kwani no nini ni nini today?
It is okay. Okay.
Nipata nikuwa nanuka jasho mbaya. Nikabidi memhepa tu lakini siko ubaya. Nikangukia frani hapo na bonge la pua. Vile mungu watali angu yo manzi anashtua. Nikakachina sajo ile kitu niliamua. Na kwa mana wewe jomba kele sekunda kufa. Na rondis kupeleki mavios katikula. Atizjima nduma na mamtura. Grand Regents ndio tuta kwa tunakula. Na kanu tumeshikilia glasi za marula.
Nilikupa roho yangu ukanivuja. Niliacha maisha yangu
Nima.
kuvishwa sare wenye kufanya mapesha wapige makelele.
Fata au carbonara pasta, kiuno kata, teremuka mama. Usiogope kiuno chako mama, 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 mama.
Tuna teremuka, 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 teremuka. Tuna teremuka, 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 teremuka. Tuna teremuka, 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 teremuka. Tuna teremuka, 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 teremuka.
Don't say shanté, what's the difference? Nimba and I way. See, you don't wanna do things my way, so I've got to say. Moi je vais danser chanté, what's the difference? Nimba and I way. See, you don't wanna do things my way, so I've got to say.
Tuna teremuka, 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 teremuka. Tuna teremuka, 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 teremuka. Tuna teremuka, teremuka. Teremuka, teremuka, tuna teremuka, 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 teremuka.
It's a Friday night, everything
Make space for me.
Make space for me.
Tell the waiter there.
Tell the waiter there.
Get a drink for me.
Get a drink for me.
And for that lady there. And for that lady too. Cause I'm too
sexy
for my clothes. I am too sexy for my shoes. Too sexy for this club. They say my tracks. Baby, look at you. Too sexy for this car. Too sexy for these girls. Yes, I'm a superstar, man. I'm too sexy for this world. And I'm a big shot.
Download this mix at DJShinsky.com.